kale watabadei abantu basa basajja kabaka basabiddwa okwetanira ekirime ky'emmwanyi basobola okwejja mu bwavu okusaba kuno okukoleddwa akulira ekitongole ky'abasajja mu ssaza ly'Essingo Ssenyonjo Abei wadde ayogera kuno omusasi waffe n'ategeeza nti ensangi zino kati emmwanyi yokka yeyina okujja abantu mu bwavu era ayina ettaka yaligyenye kubanga kino eri kati obudde buno kitugana nti yatunzi kyekinamu kyetuba tukozesa
yeah.
Naga nti omuntu yenna ayagala okwejja mu bwavu ateekeddwa okulima emmwanyi
buli muntu waakiri mu maka obaawo n'ebikolo by'emmwanyi ne biba kikumi nkubiriza abavubuka kati emmwanyi zammwe ze mwasima mu nkuba eri ewedde bw'oba osambula zibikke omusana guleme zikosa abalombukirire guleme kosa sobole otuuka mu nkuba ey'ogwokusatu nga ensitula busituzi tubakubiriza okwongera okulima emmwanyi abatandise okunoga tuzinoge mu nnoga ey'omutindo tusobole okuba nga tetutta katale atusobola okutumalirawo akatale k'emmwanyi n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okulima emmwanyi obwakabaka bwaggulawo kampuni y'emmwanyi terimba egula emmwanyi esunsula kaawa n'okumuteekateeka obulungi kitegeeza akatale weekali
era wano nno owasinzidde n'akuutira abantu okwettanira okuweerera abaana n'ategeeza nti olusoma olusooka lugenda kugulawo ennaku z'omwezi kumi omwezi guno olowooza n'ennaku zezi leero ttaano kitegeeza wabulayo ennaku ttaano tutandike okusoma n'ategeeza nti abaana baalitandikiddewo
tukubiriza abazadde obutaleka abaana kutuula waka nga kumi abaana bonna baddeyo ku masomero basome tujja kuzimba ensi yaffe nga abaana basomye omuntu yenna okutambula alina okuba nga olina amagezi amasome ate oteekeko n'amazaale oba osobola okuba nga okolaki ng'ogenda maaso n'olw'ensonga eyo mbakubiriza mutwale abaana ku ssomero basome muzadde kiswaza okusangira muteeke mu ssomero ly'olina obusobozi tolaba nti mwami gundi yatutta omwana mu ssomero lino naawe omutwale mwero nedda muteeke mu ssomero ly'olinamu obusobozi
omwana mutwale mu ssomero ly'okola ki lyosobola oleme kaabirira bantu kati twasobodde okwogeramuko n'abamu ku baddukanya amasomero ne bategeeza nti bo bakoze ekisoboka okutereeza amasomero gaabwe abaana bwe batuukira nga buli kimu kiri mulaala era Kaziro Denison mutandisi wa ssomero lya Vision Learning Center ategeeza nti buli kimu kyawedde dda n'asaba abazadde okutandikizaawo abaana
amasomero nga amasomero tuli redde okubeera nga tuli sivinga abaana abo bajje tuddemu okuba nga tugenda mu maaso n'omulimu waffe gwemutukwasa ng'abazadde tubasaba abazadde abaana mwogereko nabo mu kaseera kano kubanga kati twolekedde eddala ennaku ezisembayo yogerako n'omwana oyo abaana basobole okudda ku mulamu akuba ekiseera kibadde kiwanvu nga bali waka ffenga amasomero tweteeseteese tumaze okulongoosa ebibiina tumaze okulongoosa byonna byonna ebikozesebwa abasomesa tubateeseteese era ffe tuli reddi netwogerera wiiki ejja tugenda kubeera nga twisivinga abaana abo baddemu batandike okuba nga basoma
Jane Ssennoga ono nno muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku nsonga z'ebyobufuzi era nga musomesa mutendeke naye akuutidde abazadde bagulire abaana ebintu ebyetaagisa ku masomero bagende okuddayo nga babiyina era wanjagidde buli muntu okulima olubimbi lwe abazadde bakole ogwabwe abasomesa bakole ogwabwe n'abaana bakole ekibatutte ku masomero
bannange n'abazadde buvunaanyizibwa bwaffe ennaku zino ezisigadde mulabe nti abaana bafunye ebitabo baguliddwa yunifoomu na buli kintu kyonna ekyetaagisa omwana aleme kugenda ku ssomero nga talina nangatto ddala okusoma kwe tekujja kubeera kulungi njagala n'okukubiriza abasomesa ku mulundi guno baana batto mubeereyo ku masomero musomese abaana b'eggwanga kubanga temumanyi baana abo mutabasomesa bulungi kye balibeera abazadde era nyongera okubakubiriza abaana twongere okubafaako omwana nga omaze okumutwala ku ssomero tosulayo gwa naggamba genda olabe hedikikyawe yogere naye yogerako n'omusomesa akwongere okukulaga obunafu waawe buli omwana wo ayinawo oteekemu amaanyi